Champion. Champion.
That's what you die in the tournament.
Champion, I can do better. Champion.
The name is Zaga.
I'm a champion.
Paladox win the building.
Champion, yeah. I can do better. Yeah, yeah.
Story yanga ina yamba nilika mfana. Moyo wanga pea pona yamba no lubana. Nenzo doja cross noenda ku studio. Cholinga chakutini leko deko hodio. Mama mi waka mvela zoni tenga noni shapula. Noni teka panshu yamba kunika dipila. Niziva kuima ee ni talent yako. Batifuti ufunika upunzile skulu yako. Nika lova kuskulu wenzoni tenga noni menya. Nika felu kama tesu wenzoni tani lapo nzima. Nenzo ona munga mama wanga nuo ipamu tima. Pena kuna ndipo na unatikansa nzoni kuna 2021 skulu nina buwela na siliza. Nochoka kumunzu buwela kunoneo kushipata. Cholinga chakuti nipangeko nane mastata. Aseling ode nine life. Kuti ya walakwa ingo seka 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 findu olos fili laka. Nikalangana mumila ni maona mwine championi. Bati fima niluma ule fima skopioni. Venangu wa mafuno ni fakila na poisoni. Vandu venangu panopa ziko ni mapaison. Ni makumbwilo mkalako na ine munga buga. Na magelo ya mushe munga vena andinga. Kuchinyako umweo wandi nane wababeta. Nalema lionse 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 kungolo. Ni mafuno mveka kona nevo boy international. Kuzulisha steady ya umonga yo mapsi mutima wanga uma niuza chabe we relax. Deni wepo mango sima pila chepa mozi. Na nevo wano deni zaka pukuti amisozi. Hepo na mpepo timafuza chei mozi. Nivutika batia zaka pita haya mandezi.
Champion, I'm a champion.
You're a champion, man.
I'm a champion. I can do better. I'm a champion. I'm a champion. I'm a champion. I can do better. Oh, oh.
Yeah. Neka neka naishi wakuti nine champion. That's why nde mafio luchelo nambo kuomba, yeah. Kwa tamuti mou wakosa kwa tilayo nishifuaya no kulomba. Vena kale nebo napisha hemu yandi aso chiu dai ento na yamba. Gola fuayo kumponya ukese kwante wa yamba. Lesa wandi nebo pali nebo boy tiala lo tulo. Ala ntungilila dionse nebo tiala lo tulo. King Self Jekro Mwamba Emmanuel, Janda Emmanuel, yeah. Owe ni mkupa papo lokosu, Fev, Chitalu, Be super na kumona, yeah. My name is Zaga.
LGSwagmusic.com